insizwa yenza imithi viti. A baby, toilet seat.